Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Maramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mugano zeno genekerezo rya 19 ukwezi kwa gatanu muri 2019 mumva ku mirongo migufi ya shortwave kwa twumva muri mu Burundi mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ijo rya Amerika turi no kuvuga rwa internet kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com no kuri Facebook vewa radio yacu. Ibiganiro vya kino gitondo biremesheje na Joe Diane ni nahazwe. Muti twabateguriye iki turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari azakurikirwa n'ikiganiro ejo saa 12 aza kwari dusangira ijambo. Amakuru tuyafitiye tuyahere mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi ahavuga ikibazo c'ikena ry'amafaranga mu bitaro vya Mibirizi. Ni kibazo kiriko gituma abakozi b'ivyo bitaro badahembwa hakiyongera ko n'ubukene bw'imiti ihabwa abarwayi muri farumasi y'ibitaro. Ivyo bikava hanini ku madeni arenga imiliyoni amajana atatu ivyo bitaro biheraniwe. Umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima atugire ku idonido gino nkuru.
Abaganga n'abakozi b'ibitaro bya Mibirizi barebwa n'icyo kibazo n'abagera kuri 67 basanzwe bahembwa n'ibitaro bwabyo kuko bagenzi babo bandi bo bahembwa na Ministeri y'ubuzima n'abandi baterankunga. Abo bavuga ko amezi abaye atatu nta kitwa umushahara babona ibikomeje kubagiraho ingaruka zirimo no kutabona ibibatunga bo n'imiryango yabo. Aba ariko byabaye ngombwa ko tubahindurira amajwi ku mpamvu z'umutekano wabo.
Babona kujya ku kazi buri munsi nta kwinjiza nta kitwa amara amezi abiri n'atatu urumva ubuzima bwe barahungabana muri rusange. Hari ibyo kurya no kwitereza abenshi dufite abana mu mashuri byose usanga ari ibibazo bigoye cyane. Inzu nabagamo mbere bayinyirukanyemo mugenzi wanjye dukorana w'umushoferi niwe wanjanye ahandi hantu mu nzu ye ubu nawe amezi abaye abiri ntamwishyura naho umuturage naberaga mu nzu yaranyirukanye. Ndagira n'umudamu wiga ariko nawe usanga inzu abamo nawe bayimusohoyemo nta byo kurya ntaki kandi n'abakozi bagenzi banje bafite ibibazo nk'ibyo. Ibyo ni rero mutuvuganire rwose dufite ikibazo gikomeye.
Uretse umushahara wa buri kwezi bakabaye bahabwa n'ibitaro bagiranye amasezerano y'akazi hari n'andi mafaranga y'agahimbazamusyi atangwa na Minisiteri y'ubuzima buri gihembwe. Ayo nayo aba bakozi baravuga ko bamaze ibihembwe bitandatu ni ukuvuga umwaka n'igice ntayo babona. Aba baganga bavuga ko nubwo bagerageza uko bashoboye ngo buzuze inshingano zabo zo kwita ku barwayi bisa n'ibibagoye gukora iby'umwuga basaba mu gihe bugarijwe n'ibibazo by'imibereho.
Kuvura umurwayi nta kintu wariye kandi murumva mu bitaro habamo ikintu cya reanimasiyo. Iyo umuntu aje ari indembe uramureya nyuma biba bisaba rero imbaraga wariye. Iyo rero umaze kabiri utarya bakwirukanye mu nzu mu mutwe byivanze usanga ari ikibazo gikomeye rimwe na rimwe umurwayi akahasiga n'ubuzima kubera ko wa muntu uri kumufasha nawe ubwo we nta cyizere yifitemo cy'ingufu zo kumufasha rimwe na rimwe anarakaye ugasanga rero abarwayi nibo barabazigitira.
Ibyo kandi byanareberwa mu ndorerwamo y'igihe abarwayi twasanze kuri ibi bitaro ahagana isaa saba z'amanywa yo kuri uyu wa kabiri bamara bategereje kwitabwaho n'abaganga.
Nkanjye navuye muri saa cyenda n'igice z'ijoro rwose mbabwira ni ukuri none kugeza niwe muntu utanyine sindabona na dogiteri ubwo rero ndi kwibaza ukuntu ndi butahe ubu uzatuyobeye.
Nageze ahangaha saa moya n'igice za mu gitondo bampaye nomero ya cyenda n'ubu ndacyaraha.
Umuntu atanga mituweli ahitangiye kugira sibyo ariko noneho wahura n'uburwayi waza ukirirwa gutya mbese dufite umutekano.
Amakuru ijwi rya Amerika yamenye nay'uko kudahemba abakozi n'abaganga bifitanye isano n'umwenda munini ibyo bitaro bifitiwe urenga miliyoni 320 mu mafaranga y'u Rwanda. Ayarimo miliyoni hafi 112 z'abatishoboye bivuje ntibishyure miliyoni zirenga 84 bifitiwe n'ikigo cy'ubwisungane RSSB binyuze mu bwisungane bwa mituweli ndetse nasaga miliyoni 166 y'ibirarane by'igihe mituweli yacungwaga n'uturere kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru. Kandi kubona imiti ku barwayi nabyo ubwabyo byari ingora bahizi boherezwaga kuyigurira mu mafarumasi y'abigenga.
Ngubu maze kwisuzumisha ndishyuye maze kwishyura none banyohereje kwigurira imiti Kamembe. Ubu se naje nje kwivuza ndarwaye urutoki murarubona imisongo iri kundya amafaranga ndayabahaye ariko banyohereje no kujya gutanga ndi i Kamembe.
Naje kwa muganga baradusuzuma nyine nta kibazo kindi bansanganye ni umuvuduko w'amaraso none kuva ejo nari ndi kwa muganga none ngaba nageze aha none ni muri yisa ndarabona imiti
aho umuntu atangira mituweri kugiye wajya kwivuza cyangwa ukabura umuti ukabura n'ikindi n'icyape n'icyangwa n'icyamugisa urumva ni ikibazo ngo ujya kugura kandi amafaranga arufite watanze kuri mituweri
ubuyobozi bw'ibi bitaro nabwo bwemeza ko biri mu bibazo bya mikoro make ariko bwabigejeje ku nzego zibakuriye zirimo na Minisiteri y'ubuzima bategereje bizeye ko hari icyakorwa vuba
muri icyo gihe twese ko hari aho dutegeranye amafaranga tutatwabona ni muri iyo krize turimo muri iyi minsi bishobora kuba yabigaragara ariko ku bw'ibyo twakigejeje nko ku buyobozi bw'akarere na Minisiteri kibizeho hari icyizere dufite ko bagomba kugira icyo badufashamo muri ibyo bibazo dutegereje igisubizo cyabo kirambye kandi ashobora kuba yadufashamo
uwo ni Dogiteri Nzaramba Theoneste uyobora ibitaro bya Mibirizi. Ibi bitaro biri mu ngorane z'amikoro make bicungwa ku bufatanye bwa Leta na Diyosezi Gatulika ya Cyangugu. Iki kibazo cy'umwenda munini biberewemo kiri mu by'itsinda ry'abasenateri baheruka gusura Karere ka Rusizi mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka bagaragarijwe bavuga ko bagiye kubikorera ubuvugizi. Bigaragara ariko ko iki atari ikibazo byisangije byonyine kuko ubwo Minisitiri w'Ubuzima Madame Diane Gashumba yari mu nteko ishinga amategeko kuri uyu wa mbere yongeye kugaruka kuri iyo myenda myinshi bitaro bifitiwe nk'imwe mu mbogamizi zibangamiye imitangire ya serivisi mu rwego rw'ubuvuzi mu Rwanda. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Tugume mu Rwanda aho abanyagihugu mu bice bitandukanye binubira kuba batunze telefone ariko ntibari bashobora guhamagara canke ngo bahamagarwe kuko ataminara ihari. Ikigo ngenzuramikorere RURA kivuga ko hagiye kubakwa iminara igera ku 60 kikizera ko izokemura ico kibazo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Bitandukanye nuko byari bimeze mu myaka 15 ishize aho umubare munini w'abanyarwanda bifashishaga telefoni rusange zari zizwi nka public cyangwa publiphone kugira ngo bavugane nabo bakeneye, uba benshi bitungiye telefoni ngendanwa bakoresha igihe bashakiye nuko babyifuje. Gusa siko bimeze ku bazitunze bose kuko kugira ngo uhamagare witabe wohereze cyangwa wakire ubutumwa bugufi bisaba kuba hagutanga n'uwakira ubutumwa baba bari ahantu haboneka ihuza nzira rituma ubutumwa bwabo bwanditse cyangwa ijwi bugera ku bugenewe. Mu bice binyuranye byiganjemo imisozi miremire abatuye mu mibande bibasaba guterera imisozi bashakisha aho bahagarara kugira ngo bavugane nabo bakeneye.
Imbogamizi tugira hano ni netwaka, usanga uburyo bwo kumenya no gutanga amakuru usanga ari ikibazo.
Dushobora gukora na internet, dushobora guhamagarwa ngo dusubize no kwandika mesaje urayandika ko igapendinga niba ngo dufite ikibazo cya connection umunara baramutse batwubakiye byabibaye byiza ndetse na kano karere kacu karushaho gutera imbere harimo n'abantu bashobora za secretariat publique n'ibindi bintu byo gufotora cyangwa se ibijanye na internet tukamenya gushakira amasoko.
Ibibazo nk'ibiboneka mu bice bitandukanye by'igihugu kandi ntibigira ingaruka gusa ku mibanire n'ihanahana amakuru mu nshuti n'abavandimwe, hari naho bidindiza serivisi zinyuranye nk'uko uyu muyobozi w'akagari twaganiriye yabitubwiye.
Nta connection ibaho uvuga ngo nani dute n'ibitaro iyo bagiye gukora raporo kuri internet no kuje musanze mu mujyi. Nanjye ubu ngubu mfite izi telefoni ariko sinshobora gukora na internet amakuru tubona ku buryo na meya cyangwa se abandi bayobozi baradushaka tukazabimenya igihe cyarangiye.
Ubu nko ku biro byawe nawe ku kagari
nanjye unahahunze niba nari gushakirereza ahangaha ruguru mbese uvuga ngo yo kujya nkore na internet no kuje mu murenge wa Kimonyi mahitwa muri mbizi mu musozi hejuru.
Hamwe na hamwe ubuyobozi bw'ibanze buzi ko abaturage bari mu bwigunge kubwo kutagira ibikorwa remezo by'itumanaho bikwiye ariko buvuga ko ubushobozi bwabwo bugarukira gusa ku kumenyekanisha ibyo bibazo ku nzego zisumbuye.
Muri Nkotsi, muko Nkotsi ndetse hariho n'ahandi hatandukanye mu karere kacu kwa Musanze bigaragara ko ihuza nzira cyangwa se network iyo buryo bw'itumanaho itameze neza. Ubuvugizi bwarakozwe ndetse ritubare MTN barabyumvise binyuze muri RURA, igisigaye ni ugushyira mu bikorwa ibyo bemeye kugira ngo impuza nzira ibashe kuboneka bucye itumanaho rya telefone n'abandi ryabarikenewe rya internet.
Ikigo ngenzuramikorere RURA kinafite mu nshingano ibyo kugenzura kompanyi z'itumanaho no kunoza ibijyanye nabyo kivuga ko cyakoze inyigo mu gihugu hose hagamijwe kumenya aho ibibazo by'itumanaho bikiri kugira ngo bibushakirwe umuti. Bwana Prote Kanyankoro uyobora ishami ry'itumanaho muri RURA yabwijwe ibya Amerika ko inyigo yakozwe yagaragaje ko hakenewe iminara 64 hirya no hino mu gihugu kugira ngo iki kibazo gikemuke.
Hubatswe iminara 64 mu buryo bwose ahantu hari ikibazo cyakemuka netwaka isanzwe iriho igakoreshwa uko bikwiye hanyuma hakongerwamo indi minara. Ikibazo cya kabura cy'ahatari itumanaho cyakemuka ariko ikintu cy'ingenzi cyihutirwa nanone ni uko buri wese agira itumanaho. Turifuza ko byarangirana n'umwaka birangiye
uyu wa 2019. Kanyankuru avuga ko iyi minara nimara kuzura hazakurikiraho kugenda yongerwa ubushobozi bitewe n'ubwinshi bw'abayikoresha. rurivuga ko igiye kubanza gushyira imbaraga mu kubaka iminara ku mipaka yose y'igihugu mu rwego rwo gukemura ibibazo by'abayituriye bafataga iminara yo mu bihugu bituranye igatuma badahamagara cyangwa ngo bahamagarwe. Rurivuga ko ku mipaka yose yazubakwa iminara 45 iyindi isigaye kubakorwa hagati mu gihugu bitewe naho ibibazo by'itumanaho biri kurusha ahandi. Ikigo ngenzuramikorere kivuga ko ku bufatanye na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu na sosiyete z'itumanaho zigenga bazongera gukora isuzuma ikiciro cyo kubaka iyi minara n'ikirangira kugira ngo haba hakiri ibibazo nabyo bikemurwe. Imibare ya nyuma yatanzwe na RURA mu mpera z'umwaka ushize igaragaza ko abarenga 78% by'abaturarwanda batunze telefoni bavuye kuri 76.1% bari bazitunze kugeza mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2017. Iyi mibare yerekana ko abakoresha internet bari 5,500,000 mu mpera z'umwaka ushize mu gihe bari 4,400,000 mu kwezi kwa gatandatu kwa 2017. Claude Ganza, Munyamagana, Uburengerazuba bw'u Rwanda, kugaragaza ijwi ry'Amerika.
Bakoze bagenzi bacu kuri aya makuru avugwa mu Rwanda dushikirije. Duce dukomereza ku kiganiro ejo.
Dukomeje gushimira mwese bakunzi b'ikiganiro ejo kuba mudahwema kudukurikira mukatwereka ko turi kumwe mubinyujije mu bitekerezo bitandukanye mudahwema kudusangiza. Turagarutse nanone. Bityo Jean Aime, umeze gute?
Meze neza Nicole. Nawe umeze neza?
Yego meze neza nanjye. Reka twizere ko nabakunzi bacu nabo bameze neza. Hanyuma rero Aime, tuzana iki abakunzi bacu?
Uyu munsi tugiye kuganira ku myemerere y'abantu mu buzima busanzwe maze turebere hamwe niba bishobora kugira uruhare mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ubwo turaza kuganira ku madini n'iterabwoba. Tubibutse ko ubugizi bwa nabi ari ibikorwa bihonyora cyangwa bibangamira uburenganzira bwa muntu. Nshuti bakunzi bacu, reka dutangire ikiganiro tubaha ikaze, bityo tubonereho twifuriza abayisilamu badukurikiye muri aka kanya igisibo cyiza cya Ramadhan. Dore ko mu madini turi kuganiraho mu kiganiro cya none ariryo ritunga agatoki kuba rikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Bimukureho urushinge, turaza kumenya ese abayisilamu babivugaho iki.
Ese idini ryagira uruhare mu ikorwa ry'ubugizi bwa nabi cyangwa iterabwoba? Namwe mudukurikiye muraza kudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo. Aho muri studio mugiye kubana nanjye Nicole Giraneza fatanyije na mugenzi wanjye
Jaime Mahawenayo.
Iki kiganiro gihagarariwe na Roger Nigena mu gihe Mizero Crispe ari uri ku buhanga bw'ibyuma. Ikaze nanone muri iki kiganiro. Isano y'idini n'ubugizi bwa nabi ni uko ubu bugizi bwa nabi bukorwa n'abantu kandi burya buri muntu agira imyitwarire zerereye. Gusa ibi ntibisobanura ko amadini ariyo atuma abantu bakora ubugizi bwa nabi cyangwa ibikorwa by'iterabwoba, kuko amadini yigisha urukundo rw'Imana.
Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bivuga kubera impamvu nyinshi zitandukanye tutarondora muri aka kanya, gusa turagenda tuziganiraho uko dukomeza n'iki kiganiro. Bityo Nicole, reka dutangirire iki kiganiro ku bitekerezo by'abaturage batandukanye twaganiriye.
Aha abaturage baradusangiza icyo batekereza ku ikorwa ry'ubugizi bwa nabi ndetse n'impamvu itera abantu gukora ibikorwa nk'ibyo. Kuri mikro ya mugenzi wacu Christella Uwicyeza mu bice bitandukanye mu mujyi wa Kigali.
Umuntu ashobora kumva ko ashobora gukomera uko yumva abandi bantu bakomeye akavuga ati barabwo babikora barakomeye nanjye ndareka mbikore noneho nanjye menyekane wenda nisimenye ariko nda akazamenyekana nda yaranapfuye cyangwa se ntanamenyekane. Iyo niyo mpumbero wayumva afite.
Yo no busomere burina ko umuntu ararangiza kwiga akicara akabura akazi yagutera ko abantu bagushuka ugahe tujya muri ibyo bikorwa ko gushukisha nk'amafaranga.
Nibaza yuko byo babiva cyane cyane ku myemerere y'amadini. Donc umwana kikuva kiri mutoyi bashobora kumutoza kumwigisha yuko umuntu akoze ikintu cyerekeye iterabwoba yuko azotera ajya mu ijuru. Mu cyo gihe rero bamutumye gukora ikintu cyerekeye iterabwoba aca bikora yumva ko azoja mu ijuru atangorana.
Ane nuko bataba bakwitabye gahunda y'idini neza ngo bayinjire mu neza. Idini basa nk'abayite umugongo bakagana ibindi byawe bigutwe yawe bitari mu idini n'ibihimbano.
Imyumvire y'umuntu iyo atarebeje he hazaza ashobora kumva ko iryo terabwoba bagiyemo ribumugirira akamaro ariko nyuma yaho biri butume ashobora gutakaza ubuzima.
Dukomeza n'ikiganiro Nicole. Abantu bose ntibahuje imyemerere, bityo bamwe ntibafite ubumenyi bwimbitse ku myemerere y'andi madini. Dukomereje ikiganiro ku madini.
Aho ni mu gace ka Majengo i Nyamirambo, ahazwi nko mu Biryogo, kamwe mu duce dutuyemo umubare mwinshi w'abayisilamu mu mujyi wa Kigali. Mugenzi wacu David Hitimana yaganiriye na Sheikh Al-Mashak ku musigiti wa Al-Hidaya.
Reka twumve gato ikindi na Islam ivuga ku mitwe y'iterabwoba cyangwa ubugizi bwa nabi
mu byukuri hari ibikorwa byinshi cyane bitandukanye by'iterabwoba ariko bikitirirwa Islam gusa icyo nagira ngo mbatangarize nuko bira bikorwa byose bikorwa mu zina ry'idini ya Islam ntabwo ariko Islam yigishije ariko biradutangaza kuba tubona urubyiruko rwacu rwijandika mu bira bikorwa by'ubuheza nguni ibyo byose rero Islam irabyamagana avuga ko ari ibitekerezo mvamahanga bitari bya Kiislamu.
Ese noneho muri gukora iki nk'urwego rw'idini kugira ngo urubyiruko rureke kuba rwakwishora muri ibyo bikorwa?
Icya mbere nuko tubanza gushishikariza ababyeyi bakumva yuko hari inshingano zabo batezutseho zo gukurikirana bari abana. Icya kabiri nuko hari amahugurwa atandukanye dukora n'urubyiruko kugira ngo turukure mu biriya bitekerezo by'ubuheza nguni tunabagaragariza yuko Islamu itari kumwe nabo muri ibyo bikorwa binagaragaza yuko atari ibikorwa by'idini ya Islamu. Byagiye bitanga umusaruro kuko usanga biriya bikorwa by'ubutagondwa bigenda bigabanya ubukana byari bifite.
Ese ni izihe ngamba noneho mufite mu gukumira iterabwoba?
Icya mbere ari uko dutegura amahugurwa y'urubyiruko mu misigiti no mu zindi nce zitandukanye hanyuma no kwegera bari ababyeyi. Ikindi nanone ni uko gushishikariza abayisilamu kwitandukanya na kiriya gikorwa tunabagaragariza yuko biriya bikorwa ntaho bihuriye n'idini ya Isilamu. Inama nagira urubyiruko muri rusange ni uko bagomba kumva uburemere bw'icyo kibazo bakitandukanya nacyo kubera ko ni ikibazo gikomeye cyane. Ikindi nanone ni uko bajye bazirikana yuko ibitekerezo barimo kwakira ari mvamahanga kandi ari ibitekerezo bya politiki nta nubwo ari iby'idini. Ni ukuvuga ngo rero bagomba kurangwa n'ubumwe, urukundo n'ubusabane bakubaka igihugu cyabo. Icyo twabwira ababyeyi mu by'ukuri ni uko bagomba kwegera abana babo bakabagira inama babona niba hari imihindagurike irimo kugaragara kuri uruya rubyiruko cyangwa ku bana babo bakabegera bakabaganisha mu nzira nziza.
Jaime, ubusanzwe iyo habayeho ibikorwa by'iterabwoba aba Islam bashyirwa mu majwi, nyamara nk'uko Sheikh Al-Mashaq abigarukaho, Islam ntaho ihurira n'ibikorwa by'iterabwoba.
Ngira ngo bari bafite uko bitiranye ibi bintu bamaze kungukira byinshi muri iki kiganiro. Reka dukomeze kwifuriza aba Islam kugira igisebe gitagatifu cya Ramadan. Hagati aho, reka twumve ku rundi ruhande cy'amadini ya gikirisita bivugaho.
Pasteur Rutayisire Antoine nawe aradusangiza byinshi.
Mu Rwanda ukuyemo nuko ubona amadini ya gikristo turagezaho bakora urugomo cyangwa ngo bakore iterabwoba. Kugeza uno munsi nta terabwoba rishingiye ku bukristo ribaho, uke ko urugomo rwo rubaho. Ariko iterabwoba bariya biturikirizaho ibisasu, batega ibisasu, batwika imisigiti, bagira gute, ntabwo ndumva iterabwoba rishingiye ku idini ya gikristo nimwe. Ukuyemo n'iry'abangirikani ariko nimwe, n'abagatolika n'abaprotestanti bandi ntabwo uzabona iterabwoba rishingiye ku idini rya gikristo. Wenda nzababuza gusambana, mbabuze no gukora ibindi bakora, ariko ibyo badakora sinzajya kubabwira ngo bibikora. Noneze kugeza uno munsi nta hantu kwisukuyemo no mu Rwanda, nta hantu kwisi ndumva umusore cyangwa inkumi yo mu itorero rya Gikristo yagiye kureterera ubwo ibikorwa by'iterabwoba. Nta twafata pozisiyo ku kintu kidahari. Uzarebe no mu Rwanda ubu abarimo gufata pozisiyo ni abayisilamu, kuko abaza baza bitira abayisilamu bakarokorita mu izina ry'abayisilamu bakabikora mu izina rya Isilamu, ariko mu bakristo ntawe. So bivuga ngo rero ikintu cya mbere nabwira urubyiruko ni ngo banza ugire icyerekezo cy'ubuzima bwawe ubereyeho iki, ese ejo urateganya kuba iki.
Reka noneho twumve igishobora gutera umuntu kuba yakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi cyangwa by'iterabwoba.
Mugenzi wacu Tabara Pacifique yaganiriye na Rugamba Jean impuguke mu mibanire n'imitekerereze y'abantu.
Tugendeye imitekerereze ya muntu gutekereza cyangwa kugira nabi biterwa n'ibi bikurikira. Hari kuba yarakuze atarigeze atoza umuntu aho yagiye arererwa hose. Ikindi kintu cya kabiri, hari kuba yarakuriye mu buzima bubi cyane kandi abona abandi bamukikije bameze neza kandi ntacyo bamumarira bikamutera kubanga. Hari no kuba wa muntu yatozwa akigishwa kubagira nabi agatozwa kwanga abandi. Ikindi kintu cya kane, hari no kuba yarafite karakteri cyangwa bimwe mu bimuranga, akunda kugira inzika, bityo yagirwa nabi akifuza kuba yakwihorera. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu bishobora kuba byatera umuntu kugira nabi mugenzi we bitewe n'uko mu mutwe haba harinjiyemo kugira nabi.
Ese imyemerere y'umuntu ku idini cyangwa se amahame runaka afite kuba yamufasha kuba yagira ibitekerezo byo kugira nabi?
Imyemerere idini rero nayo ni ibindi bintu njya numva abantu batinya abayisilamu ngo abiyahuzi ngo bagira nabi oya ntabwo ari byo ubumenyi mfite ku by'amadini nta dini na rimwe ku mahame yaryo rivuga kugirira mugenzi wawe nabi ngo kuko mudahuje icyo koze ku rundi ruhande hariho abantu bagoreka amahame y'idini ryabo bityo iyo nawe utabaye maso ushobora kumva ko ibyo yagoretswe ari byo ibi by'abantu babyizereramo cyangwa bizera mu bayobozi babo b'amadini ariko mu by'ukuri ntabwo amahame y'idini igisha kugira nabi kereka igihe yagoretswe kubw'inyungu z'abari kuyagoreka
muri iyi minsi hari kuvugwa ko urubyiruko ruri kwishora mu bikorwa by'iterabwoba hahandi usanga biteze bisasu bakabyiturikirizaho bikamara abantu nkawe ukurikirana ibintu by'imitekerereze ya muntu ubona hari aho bifitanye isano n'imitekerereze mu mutwe w'urwo rubyiruko
yego rwose bifitanye isano bari abana baba baratojwe baretswe ko ibyo bagiye gukora bizabagira intwari njya numva abana babwira ko niturikirizaho igisasu ari bujye mu ijuru kandi ko umwanzi we ari nawe umwanzi w'imana ibyo bintu nibyo urumva ko baba barishwe mu mitwe yabo nta kindi batekereza usibye kwikiza uwo beretswe ari umwanzi nyamara uwo wamwigishije ayifitemo izindi nyungu ze ku ruhande
ni gute noneho ashobora kuba yakwirinda kuba yahemukira umuntu cyangwa kuba yagirira nabi mugenzi we
kubyirinda rero nabyo ni ibintu biba bitoroshye kubera ko gukuramo umuntu ikintu yashizwemo cyangwa yatojwe akerekwa ko kugira nabi ari byiza byarinjiye mu mutwe biragorana kuba yahinduka gusa iyo umuntu umwigishije icyo bituma umuntu ko uwagiye kugira nabi ari umuntu nkawe kigishwa kuva mu bunyamaswa buba bwaramwinjiye mu mutwe akerekwa urukundo akabona ko abantu yangishijwe cyangwa se we ubwe yanze ko naho bataniye ukamwegera ntiyongera gutekereza kugira nabi kuko iteka azajya yumva ko kugira nabi genzi we azaba ari kwibuza amahoro
Nimugira amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande nge nitwa Hamida Mukundene mbahaye ikaze muri aka kanya Duherukana Papias akomeje gutera agahinda umufasha we mama Sabine ariko gatsimbanye yasaze yasizoye yafashe gahunda yo kujya kwa Soronga mpaka amuhaye imbabazi ese yaba yaragiyeyo reka dutangirire iki gice mu kabari kwa mama Yusuf
Yitasha waje hano gukora iki
Ndaje kureba mama Yusuf
Kureba mama Yusuf umureba mu buhe buryo
Nibyo da Nibyo yaraje kundeba hari ibyo nashakaga kumwitumira
hanyuma izi saha na uniforme hatari ku ishuri n'icyo ushaka kumutuma niba ushaka ko akugira
yewe oya rwose wa mugabo we ntubifate nabi nta kindi kidirisha inyuma rwose ntacyo
oya jyewe ugomba kunsobanurira banza unampe inzoga zanjye ninywe ibindi byo ndabona nta kwihererana amabanga abiri
ese ndaguha iki koko ko rwose usanze nazicuruje nazirangije ihangane rwose utahe ugaruke mu gitondo ndaba naranguye
banezerewe cyane mbere yuko ntanga amashimwe yanjye mumbabare tubanze dushime imana tubanze dusenge mana uwiteka twongeye kuza imbere yawe mana turagushima ko waturinze izina ryawe rihimbaza haleluya waraturinze turindana n'ubwoko bwawe yesu mwiza none uyu mwanya duteraniye aha yesu Mwese aze gushima. Oh haleluya. Mana tuzi neza ko iyo tugusabye uduha. Niyo mpamvu tugize tuti. Tubisabye twose mu izina ryawe ryera Yesu.
Amen.
Mu by'ukuri rero amashimwe mfite kuri uyu munsi akaba ari ayo kuwiteka nkore ibikomeye. Haleluya. Oh haleluya. Kuwiteka yamaye akazi keza. Haleluya. Amigikundiro. Amuburanga. Haleluya. Ndetse akita no ku muryango nzashakamo Uwiteka yabishyuriye umwenda igihe banki yari igiye kubatereza cyamunara haleluya none nkaba mbishimira Imana Imana izafasha na marume azemere nshingirane n'umuhungu nkunda haleluya ndamukunda ntago mukundira kubwo ubukungu bwe mukundira kubwo umutima we haleluya nukure niyo mashimwe yanjye mufashe duhereze imana icyubahiro n'amashimwe menshi haleluya
umbonere rwose uyu mwana ngo arata umuco rwose akaza kwihaba mu rusengero
agize utete kandi
cyakoze kurindagira biragwira koko
ubusaba bwirazi ko aribo bazakemura ikibazo koko
aho
singa na kongo yabwiraje imana ra imana yatinyuka kurindagiza umwishwa wanje yo niyihe nibishoboka ndakurahiriza
ariko se koko soro Nguwa hinzu y'Imana ugo magambo uri kuvugira hano mu rusengero arakwiye koko harandite ngo nujya mu nzu y'Imana uje urinda ikirenge cyawe
ubwo se ibyo bihuriye
bidahura se
ubundi se harona kandagiye mu rusengero
erega si cyo bishatse kuvuga kurinda ikirenge cyawe harimo no kwiyubaha mu rusengero kandi nuka kugira ibyo ushaka byose
Ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika.
Shambege
karande
nari nkumbuye kuza kwiga shaho. uziko mbona mu kigo hahindutse sha.
Urabona se harahindutse.
Shaziriya ndabyo ntazo nasize niri ya portail nasize batari bayishyiraho.
Cyakora ibyo byo nibyo. Ahubwo Reba ariya makarasi yo hepfo warayasize Reba maze batwubakiye na refe
Wow uzi ko ziriya nyubako zo hepfo ntari nazibonye harasa neza cyane dore no hasi ntawe tugikurira n'ivumbi
naho
ubwo hose ni beto gusa pe
ibyo byose rero ni ubuyobozi bwiza bw'ikigo tubikesha kuko bana dushyiriyeho na refe biriya biri muri gahunda ya leta n'ikigo bafatanyije by'ukuri turarya Uretse ko hari abana bamwe bigometse bakarya bagatobora abandi sha
ngo bakabatobora gute se
bakabatobora nyine bishatse kuvuga ko barya bagacura abandi
ari nyobewe
ndakeka ko icyo kibazo kitagikomeye kuko cyagejejwe kuri Dwayi bafashe rero icyemezo kuko umunyeshuri wese bazafata ari gukora ibyo ngibyo bazamwirukana burundu
cyakora ibyo byaba ari umuco mubi koko
cyane cyane
mubaze mbege kiduhe hari inka aheruka kugemura
wapisha ibyo byimwe nabyo biri mu bibazo byugarije inkambi yacu
yego
gusa nyine abashinzwe inkambi batubwiye ko cyenda gukemuka none se minyo umva gushaka kubonana na kiduhe
wishari Amakuru yawe.
Amakuru ni meza rigatwara buranye.
Shashiri ndagukunda cyane kandi mora mwifuriza ibyiza.
Urakoze mukundwa. Kandi ndiye niki.
Hari ibintu nazindukiyemo ku murenge kureba.
Wazindukiyemo ku murenge?
Yego Sheri.
Ubanza se.
Shashishu. Nagiyeyo gushaka icyangombwa cy'uko ndi ingaragu. Kuko nyuma yo kumenya amakuru yawe nyine y'ubusabe mu rusengero nayo se ntashidikanya ntekereza ko Uwiteka azemera tugashingira ubwo nyine nahise nanjye njya gushaka icyemezo kugira ngo nyine ibikenerwa byose mbe ndi kubikora arega inkuru nziza ntiyobera na Sheri ariko ngo nyokorome yarasakuje mu rusengero bishyira kera
nuko shashiri nuko reka mbe muri twe turaza kuvuga na papa wange nawe kandi ukomeye dukomere
umunsi mwiza shushu I love you yego Sheri
Papiasa akomeje kumwiza ubuntu kugira ngo abike ibanga afitanye na mama Yusufu yo urukundo rujyanye imbabazi mu rusengero kwereka Uwiteka ibyuka bwe nahabana niba ukurikiye ikiganiro ejo by'umwihariko ukaba uri umukunzi w'ikinamico nyiramubandi ese wari uzi ko ushobora kugira uruhare mu ikorwa ndetse n'itegurwa ryayo nimero ni 0728083282 cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Instagram ndetse na Facebook hombi ushakisha ikiganiro ejo maze ukadusangira igitekerezo cyawe ku ikinamico nyiramubandi iki gice mumaze kumva cyanditswe na Muhire Marcel naho Mizero Crispe ni we afashe amajwi aranayatunganya Reka tubararike kutazacika ikinamico nyiramubande y'ubutaha mugira amahoro nge nari Hamida mukundene
turagana ku musozo w'iki kiganiro. Bityo dusoza, reka tubibutse ko uyu munsi twaganiriye ku bikorwa by'iterabwoba cyangwa se ubugizi bwa nabi. Twibaza niba amadini yaba intandaro y'ibyo bikorwa. Ese mwebwe twabanye muri iki kiganiro mubibona mute?
Mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu mu butumwa bugufi kuri nimero ya telefone 07/28/22/32 cyangwa mukadusanga ku mbuga nkoranyambaga arizo Facebook na Instagram ko mbutubona ushakishije ijambo Ejo Youth Echo ubundi ukatwandikira.
Reka tubashimire mu mwese twabanye mudukurikiye kandi nimukomeze kutwohereza ibitekerezo byanyu kuri micro muri studio. Mwabanye nanjye Nicole Giraneza fatanyije na mugenzi wanjye
Jean-Emmanuel Muhawe nayo.
Iki kiganiro cyari gihagarariwe na Roger Nigena mu gihe Nizero Crispe ari we wari ku buhanga bw'ibyuma. Tuzasubira ubutaha. Amahoro y'Imana bane namwe.
Ijwi rya Amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Diane nahazwe mwari mwazindukanye ndabikebanure ndayifuriza kubandanya muranirwa mu banyu no mu byanyu. Ndabasigaranye bagenzi banje mu kiganiro dusangira.